ibicuruzwa runaka nyine birya bizi.
Murakoze, hano ndi kumwe na groupe ya kane. Twakomeza ikiganiro, tugakomeza tuganira nk'uko twaganiriye n'abandi. Ndumva batangira batwibwira.
Murakoze, amazina yanjye nitwa Olive Uwamahoro, nkaba ndi umwe mu bitabiriye amahugurwa y'iminsi itanu.
Murakoze, amazina ni Nyiramana Bernadette, nkaba ndi umwe mu bitabiriye amahugurwa y'iminsi itanu.
Murakoze, ese kwa mutubwiye ngo mwitabire amahugurwa y'iminsi itanu, mwahuguwe na bande?
Twahuguwe na Rwandan's Women's Permaculture. Niho badufashije, baduhanye n'amahugurwa kuri permaculture n'ibindi byinshi twungukiyemo bitandukanye.
Murakoze, nk'uko mumubwiye ngo mumaze igihe muhugurwa, mumaze iminsi itanu, ese ibyo ari byo byose muri permaculture hari akamaro kayo mwamenye? Nk'uko turi gukora amahugurwa kuri iki kigo cy'amashuri, tukaba ariho twatangira ibikorwa bya permaculture, ndumva mwatubwira ni akahe kamaro ka permaculture kuri iki kigo cy'amashuri?
Akamaro ka permaculture muri iki kigo cy'amashuri ni uko babashije gutera imboga, izo mboga zikaba zarabashije kugaburira abanyeshuri benshi muri iki kigo, ndetse bari mu bantu bajyaga bagura imboga kenshi zo kugaburira abanyeshuri, ariko ubu ngubu izo mboga zibasha kugabura abanyeshuri, ndetse ugasanga zanabaye nyinshi.
Amafaranga bakoreshaga bagura bakagabanuka,
bakakoresha ibindi.
Ikindi kandi harimo na avoka twateye zatangiye no gutanga umusaruro. Urumva mu gihe kiri hafi baratangira kurya n'ifunguro ririho n'imbuto. Ariko muri make twateye n'izindi mbuto zimwe bita intababara, passion fruit, zatangira zo gutanga umusaruro. Mbese mba harahindutse uko byagenda kose, hari impinduka zifatika kuva n'umushinga wagera mu iki kigo. Yego, n'ukuntu ureba ikigo ko cyasaga, urabona cyatangiye gusa icyatsi kibisi, ibiti byakuze aho bitangiye no gutanga imbuto, nubwo zitaragira igihe cyo gutanga umusaruro, zitaragira igihe cyo kwera nka voka, ariko urabona ikigo cyarahindutse, hari amahumbezi, urabona bisa neza.
Ikindi nanone ni uko twabashije guca imirwanyasuri kuri iyo mirwanyasuri, kuko muri iki kigo hari ahantu hazaga imvura nyinshi, ariko noneho iyo mirwanyasuri idufasha gufata ya mazi, noneho turangije tunateraho vetiveri ku buryo rwose isuri naho yahera itwara ubutaka bwo.
Murakoze, ndi kumwe na mugenzi wanjye afite ikibazo yabaza groupe ya kane.
Murakoze, nanjye amazina yanjye nitwa Ive Nyandwi, ndi umwe mu banyamuryango ba Rwandan Women's Permaculture. Hari ibibazo nanjye ngira ngo mbaze bagenzi banjye.
Tubwiye ko mumaze iminsi muri mu mahugurwa muhugurwa, ndetse mwatweretse n'ibikorwa mwagiye mukorera kino kigo cy'amashuri, ariko se ibi bikorwa byose mukorera iki kigo cy'amashuri hari amafaranga cyaba kibaha cyangwa hari icyo cyaba kibishyura?
Oya, nta kintu batwishyura.
None niba mubikorera ubuntu, imbaraga, umwanya mushyiramo cyangwa se ibindi bikorwa byose mushyiramo, mwebwe mwunguka iki?
Ikintu kiriho twunguka cya mbere ni ubumenyi. Ni ubumenyi rwose twunguka, tukaba aribwo dushyira nyine mu bikorwa tukabasha. Iyo wungutse ubumenyi ni byiza ko nabushyira mu bikorwa.
Wowe ntacyo wamwunganiraho mugenzi wawe?
Nanjye icyo namwunganiraho ni uko ubwo bumenyi twungukira aha ngaha tugenda no muri sosiyete hanze, tukabasha kwigisha bagenzi bacu twasize aho hanze muri sosiyete.
Mwakomeje muvuga ku bintu byo kunguka ubumenyi no kubutanga mukabuhereza bagenzi banyu, ariko turubizi ko ubuzima bwose bwo muri iyi si bukenera ubushobozi, bukenera n'amafaranga. Ese ibyo bintu bya permaculture mwakomeje kugenda muvugaho bishobora kubyara ubushobozi gute, cyangwa bishobora gutanga amafaranga gute?
uburyo bishobora gutanga amafaranga ni nk'uko bya biti twahinze biraza bikabyara imbuto noneho za mbuto twabasha kuzisarura tukazijyana ku isoko noneho ku isoko bakaduha amafaranga twaza tugakemura ibibazo dufite mu muryango
na za mboga zabaye nyinshi ntawe twaherera mu kuzirya twenyine gusa twashaka n'amafaranga yo kugura n'ibindi tukaba twajyana ku isoko
ine hagati aho na ya composte twubatse dushobora kugurisha ifumbire ku bantu batayifite badafite n'amatungo bakatugurira ya fumbire tukabasha kugira amafaranga dukeneye
niba nabyumvise neza ibyo bikorwa byose mubasha gukora ndumva mubitangira mu kubitangira nta hantu nigeze numva muvuga ko mutangiza amafaranga ariko nyuma mugeze ku kintu muvuga ko kibyara amafaranga bishatse kuvuga ko rero ibi bintu mukora bishobora no kubyara amafaranga
ya niko bimeze koko ntabwo akeshi dutangiza amafaranga kwebwe turihuza ubwacu duhuza dukure muri parimo kaca dukoresha ibyo dufite ntabwo dukoresha ibyo tudafite tugahuza n'abashuti zacu n'abavandimwe bacu na famiye yacu tukihuza tugakoresha ibyo dufite bikabasha kutuma ayo amafaranga dukeneye murakoze
yego murakoze usubije neza cyane noneho ari ikindi kibazo ngira ngo mbabaze mwavuze yuko ibintu byose mwagiye mubikora mukihuza mwebwe ubwanyu akaba ari mwebwe ibikorwa mukoze bibasha kuba byavamo amafaranga ese ko hari abantu benshi urubyiruko rwinshi cyane cyane mu gihugu cyacu bavuga ko imishinga impamvu batagira umushinga bakora cyangwa icyo batangira ari uko nta gishoro baba bafite ni iki watubwira ku bibazo kijyanye n'igishoro cyane cyane ku rubyiruko na
urakoze cyane icyo kibazo ni cyiza kiratwubatse ubundi abenshi nyine bazi ko igishoro ari amafaranga ariko mu by'ukuri ntabwo gishoro ari amafaranga yego wenda amafaranga ni kimwe mu bigize ibyo ariko n'ubushake nabyo n'ubushake nabwo ni igishoro ya
murakoze ego natwihanganira gatoya kuko twari turi ku kigo cy'amashuri barimo gusona kugira ngo abanyeshuri bajye mu yindi saha ese niki wakunganira mugenzi wawe ku bijyanye n'igishoro ibintu by'igishoro ko ari ikibazo cyane hanze ahangaha
igishoro byo ni ikibazo iyo utangiye gutekereza igishoro nta n'ikintu wakora icya mbere ni ukubanza kwishakamo imbaraga ufata isi ubundi mfite izihe mbaraga ukagira ubushake ukagira ubushake ugategura ikintu ukavuga ati se sinanakoresha ibindi hafi mfite ntagiye gushakisha amafaranga hirya ngahera kwihuza za mbaraga gushakisha imbaraga muri bagenzi banjye turi kumwe nk'urwo rubyiruko twavuga ati ariko twishyize hamwe nk'agatsinda nk'akagurupe hari ikintu twabasha gutekereza tukagikora tudatekereje ngo tuzabanza tubone umuterankunga umuterankunga nabonetse ni byiza cyane pe byaguha gukorana imbaraga ufite umuterankunga ariko nabwo atabonetse witegereza amaboko ko bizava hanze nawe ubwo muri wowe hari ikintu uba utekereza avuga ati kani y'intego hari icyo ushaka gukora mugahuza za mbaraga mwese na bya bitekerezo tuba dufite ibitekerezo ariko icyambere igishoro cya mbere ni igitekerezo uba ufite no kugira n'ubushake bwo kugishyira mu bikorwa
yego mwakomeje kugenda muvuga ku bintu by'igishoro ko mwakwihuza cyangwa se mugahera ku byo mufite ubundi ibyo bintu muri kutubwira mwabikuye he mwabibwiwe n'iki ko mutabikoze mbere y'iki gihe ubungubu
ibyo byose nta handi twabikuye muri aya mahugurwa tumazemo iminsi itanu niho twakuye ibyo bitekerezo byose natwe twiremamo yuko tugomba gukora kwishakamo ibisubizo by'uko tugomba kwishakamo icyo gishoro gishobora kutubyarira inyungu
ndamutse niba nabyumvise neza ubwo bishatse kuvuga ko muri aya mahugurwa ntabwo babigishije ibyo guhinga gusa ahubwo babigishije n'uburyo ibyo byose mukora permaculture ishobora kubyara n'amafaranga
cyane rwose niko bimeze
yego murakoze ibibazo byanjye byari
mugenzi wanjye arakoze reka dusoze ikiganiro wenda turongera kuganira mu matsinda tuganire n'ahandi ariko murakoze cyane